leo tutoke. Wapi tuka celebrate? Wapi leo tutoke? Wapi tuka celebrate? Wapi leo tutoke? Wapi tuka celebrate? Wapi leo tutoke? Wapi tuka celebrate? Kwanza bia moja
siwezi kunywa,
leta kete nzima
nitakunywa,
iwe champagne na wine
amarula
ama uchezi
tokea juu,
na leo niko kesha siyo
kuzurula,
maisha nyima fupi niko kula, wezi jua kesho utakufa, mturudi kesho.
Enjoy today, enjoy today, don't enjoy today.
The Black Bottle Boys. The Black Bottle Boys.
Wapi leo tutoke? Wapi tuka celebrate?
Wapi leo tutoke? Wapi tuka celebrate? Wapi leo tutoke? Wapi tuka celebrate?
Kwanza bia moja
siwezi kunywa,
leta kete nzima
nitakunywa,
iwe champagne na wine
amarula
ama uchezi
tokea juu,
na leo niko kesha siyo
kuzurula,
maisha nyima fupi niko kula, wezi jua kesho utakufa, mturudi kesho.
Enjoy today,